motema mobongwani kanisa bamba da balikigae nakoki kobunda pamba tebobe.